Chanjire mwana bo batine munyinenda Barasha bakimwe rero bakagenda Reka tukunda nito mpaka imyaka cyenda Rukundo yituye teri imyaka tenda Kolibura njya kuronda buri shonda Kohereza na buri kimwe cyori kwenda Abandi bashamare ngo nyiwe karonda Uri mu runjo rikuru nkagatunda Nyirira hihi kunyose hamacunda Ibere rye mirire mwana nkitugonda
Jensi ni fufu garuhanga